studio Tamani, Kede Kabaruji Amen e Fulfulde.
Sakiraɓe heɗiɓe studio Tamani oɗo sa yo sakiki mawɗo Ousmane Dicko haalan toon kabaruji gonɗiɗo ɗi ƴuwdu men zone de la Presila Bamako. Salim Diora wonanen to ɓoggui jande to batu kawra leydi meɗen ana wonda keña haalaji kewɗi dogui e dow inde aja wadde ka noon hakkillaji poccodare hen tafen. Gofarner gaaw ana fawi gikke muɗum e dow batu kawra leydi ndi. Seydou Traore wi hono gollidoɓe hono kawral laatagol hono paale ɗe larogol paale ɗe ana gondi e foccidade le ngallure nde. Joƴƴingol laamu ji hakkudeji tumbutuɗi bantinama fa wattu goɗɗo. Hooreɓe séji a andini laatatako se yimmeji mumen nannake e jate. Bureau mawɗo kabaruti nono taykitade diina e fina tawa leysa hel yiide e yettinoɓe kabaruji keño Bamako. Dow ɓe pammini du dow kabaru deƴere e haɓude e torta. Yo ɗi goni sembe kabaruji ɗimen jogani o bisimilla maɗon ɗe ɗo studio Tamani. Kawra leydi meɗen waɗi haalaji kewɗi keñe nana heƴaɓe fuu kaali ko weli ɗum men ley hen noon hono toɓɓe jogaji fecci hakkillaji hono kabaru aja wadde. Keɗɗanno Mamadou Sama Seku fa ɓeydoraɗen faam.
Caggal ñalloma talatare humaninde huncangol hoore tongaɗe yimɓele nelaɓe ɓe. Ceñen woni ko gulleji pellet ɗe puɗɗi, pellet tati woni joƴƴinaɗi nde jam e deƴƴere nde gotumako leydi ndi e fedde tato ɓernde humaninde dewral ɓiɓɓe leydi ndi. Keñen yimɓele hewɓe gaari hewrude e gulleji pellet tati ɗe. Iɗin hollita kassidine jamere nde fewde ɗiɗo golleji yo hakkunde 9h et 13h30 woni ko golleji ɗeɗo pelle kuncana hoore ma fof dun na wawi hollitinde miijoji muɗum no yiɗiri. Leeruji tati totodiral hakkillaji ɓe gaɗi nder cuuɗi ɗi bangal faamuji keɓaɗi ɗi wakkati jun o kay himmeji ɗi garɓe hawrude en ɓe fof nannandi. So yimɓele sahal ma ɓaleri ma dun ɓe cagal leydi ɓe ko nelaɓe ɓe fof jeli yo joglal lobbo sifa laamu o kabaru sariya kabaru ndenagu e kaña dum wirfagol gullirɗe laamu ɗe. Alkam sara nde woni ko golleji ɗi ɓamtata.
Gawono hono guɓe ɗe ana gondi e dokkodirde juuɗe dow hono kawral kawral du le ngallure nde e wi gouverneur région ɗum kanko Seydou Traore. E wi makko du larwo dottoɓe ana poccodi e golle lewru hannden gueɗe ɗe fuu ana keɓodir hen. Nana gouverneur o warti ƴeewode ɗiɗo hono opération filijo gonda ɗum le ngallure askia nde paabi ɗum ɗu anditinde hono torroɓe ɓe kañi e wonduɓe maɓɓe dande. Keɗɗano Mamadou Sama Seku fa ɓeytoroɗen faamu.
C'est toutes les forces qui opèrent.
Mangal paɗen ɓe fof ndentan dawrudidde kabar muɗum ɓeydi seminede bangal darugol pelle lugugol fay so kabar muɗum newaki hannde kay miɗen jetta Allah sanne saabu fay goto heddaki caggal pelle ɗe fof kiɓɓiɗo. Mangal paɗi kala e majje naati nder guɓe kumaniɗe lugugol imma draji lolirɗe opération filijo ana keddi e lekku ƴaɓɓi mi hollitinono wiide yo ɗum dabare dumotode nder hogol rendez-vous ngol min dawrigol min paami wiide jamare nde jaati hasindini ɗi jokka golleɗe ndeɗo dabare wona fi fewde e neɗɗo ma yimɓele. Yo tan nawtorade golloɓe gollirde humaninde hewtugol kabaruji bangal andude nokkuji ɗi bonondaji mbawi kuncanede hoore nokkuji hono deɗe cuuɗi ma yimɓele ɓe terroriste en mbawi nawtorade wadde bonondaji sato noon ɓe gatta
kala ko jiɗɗon famitade pooɗe fayde bemal men Facebook na Twitter do studio Tamani. Joƴƴingol laamuji hakkunduji tumbutu carta ɗum hannde bantinama fa wattu goɗɗo. Gofernoɗa tumbutu hokki oɗo tajoral min ɗu kabaru oɗo kabaru nen laamiɓe région o garan noddude gueɗe ɗe fuu no séria wiri ni nonno dabareji fuu ɓamama fa joƴƴingol ngol laato kanko kada Oumar Touré omo golla to gofernoɗa tumbutu won ko haalde e ko saabani hono bantigol ngol du e Mahamane Almamin. Keɗɗana Mamadou Sama Seku.
Mi wawata gonɗinde ma yiddude kabaru muɗum ko andanmi kay yo e ngol hani waɗede fa yottade wattu 13h kay e imadraji landinal ngal min gondi noon. Sonu ndu landinama mobileji kassidinade ɗi ɗum fof gaari caggal ɗum woni ko ɗon e ɗon mi heeɓi batake hollitinɗo wiide batte saraji guuɗuɗi ɗi garoɓe hawruɓe ɓe na hani noddede yontere fadde wattu kawrtal ngal nden no hewti beytake o keɓumi oɗo bataki kawrtal janggo ngal wawataki waɗede nden no yo sifa caggal battu mawɗo du dewral ɓiɓɓe leydi ndi tan woni ko kabaru laamu hakkundeji o huntente hoore fadde nden min landinal leturuji ɗi fof nden no batte taɓagol sériyaji ɗi joɗɗingol laamu hakkundeji tumbutu o burtinama ngol wawatake waɗede janggo.
Hooreɓe CGA ɓe ka ana keddi e salanade joƴƴingol laamuji hakkundeji ɗi e wi maɓɓe noon laamuji hakkundeji ɗi laatatako so himmeji guɓɓal maɓɓe ngal nannake jeete. Kanko Hamata Agal Meddi keƴaɗo haala CGA wonko haalde Imrana Kilou Mayga. Keɗɗene ko Fatmata Bari faccitani en.
Miden le batu deural min kebi kabar o wakkati de miden gondi e golleji kawrital gal min kolaaki no kabar o hanki kamin teegiti ke yogonga no anya ju in gollam hakuneji tombakto e tawdeni jango min jabata aaji di wakkati joni miden gondi e wadde imadaraji kabatobe amin anadari ton bibbe galluje ben analangino faabe kada ju in gollam hakuneji sejiya yibbe le galluje tombakto e tawdeni anangondi e kaldal e lamu o fa kollita bebe jedda addi makko jo ingol laamu hakkuneji idum hollita golleji laamu bangal mun foccitaaki sa imeje amin kuntanaka hore min wirfataako
dina waddanta fay goto warde yimbe nenno yo dow don woni ko bureau taykotodo kabar dina e finatawa lesa hel o tuugi sislimudun fa famene yibbe ko nayi deere e wayde wadde torre e wi hore mudum monokala ana hani du sembinde hedaade fatida laaji kebane jogalali leedi ndi kanko Bakari Kumba horejo bureau o wonko haldi e Adam Amadou Haydara keddeno ko Mamadou Samseku faccitane
la culture de la paix et de la
kabaru jam e deejere na hakunde imade fedde amende sabi wakkat jun o jati mi haali kabaru yimbe le be jardaki be minen ne yo kabaru deejere min kuntata hore kamba dun min cubigo o do sisli buri fuf bangal al haldi malindi ndenno kabaru jam e deejere na heewi nafa wonande leedi malindi e kala nokkuji sahel o yila fedde amende yo mo fuf watana kabar mudun hakillo so ni neddo safaga duti alaaji di jogi ana tiri di kebene dabare hande do gonden do hana fi yonkiji itte do inde dina miden darra kala itobe yonki do inde dina yo ngara min jawta kala hakika ko sabi be gollo do
les vraies motivations de leur combat
keltum walet e mash tag jimo dima do du gallur kidande yaltini jimi kesi dimo ban mudun an noddire yana o omer nenno e wi makko non korsa ana wadane kala fati dalla ji leedi di kebane jogala kede ko haldi e maman baba kunta le facitango mamad samasek
avec tout ce qui se passe aujourd'hui on a
so en yewtiti allahji joni di duawuji inrabe amen tan bawte nawturade bangal hewtugol deejere der nokkuji amen di sabi der region am kidal ton ngol jimul rewbe fuf njimata njimobe rewbe worbe fuf dun na njimangol jimul ngol woni ya anna album am o do al hali leedi mendi denno batte dido ti allahji fuf ngadumi nodda ngo fewde kala yalla edi kuntane hore lutti dalaji amen di kewri wakkat joni o dawuji jumiraabe amen tan kazindinden on dulla wi di gilli wana fe hunde famdunde
on l'aime sur tous ses angles
Union européenne et Royaume-Uni ngoni faabo tobe studio tamani
Sengarti e kabaruji region ngaji meden hono jande balli didi do yirwere fuddi kenje sigasu nen su journaliste en kanye animateur en radio ji kanyu fawarde e wombe li bale golle suudu baba region sigasu moti kanye tumbutu fu kawri e odo batu nen yo walde yirwere ko warta lili limali do darani de do jande fa famini yibbe ko lay e leedi en kaku e liko Oxfam kanye e coopération suisse dokki jawdi ko conseil régional sulmani sukabe kulikorno darti hono auditingol usine ikoma o fa ngadi dum mobe bangal mudun nanno be martini kumpa kaba o do kabaru fa be pammina hono lam ko be be e be jidi gollirde de auditor nanno kaldal gal dari an dari no hakku no golabe ikoma be e gouvernement o ka non wala ko heba hen goto holliti majara ana wanda nyande sapatete livre avril jokiti todo du wayde golle li ngalur ndefu fa il jam fa karal hebe kalti dal le region kidal do kawra leedi meden wadan to e didi livre avril ni gouverneur o wi hono landlogal mudum ana wanda to kala ndentata e wi makko du o golle faabato hono rewruntinde jaanyeli kidal fu pade meden tilade marte kumpatan kedde hedaade kabaru kala radio jo hono jodondirde e irtel watti inera handen hono Mikado FM kanye studio tamani ngadana o emission ngaji do ni man nantina on kabaruji kala tongidi e golleji kawral batu kawral leedi ndi nena kedde hedaade wattu inera hande Sido Tamani